ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa bashobora kwifuriza u Rwanda nabi ngo ngo Rwanda waduha ngo rumererwe ajya genda haraguze asenge akore ibyo ashatse akomeze yifuriza u Rwanda nabi ibyo ariko munsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda icyiza rero nuko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake ntabwo dushotorana ushotorana murabizi ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera sibi ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera niko umwuga wacu tubwira nibyo tuha twitegura ariko abantu ibya mbere umwitegura wa mbere uba ku bantu ibikoresho byo ni ibikoresho wabigura wabishakisha hirya no hino ariko abantu ntabwo ubagura